Nya o le motsotlhe o ka feletsa o ipotsa gore ka modimo tota gore re dirileng tota ke ra gore dirileng tota o etse o ka feletsa o ipotsa tota gore re dirile eng ke ra gore ngwana wa Thariyentsho o etse o ka feletsa o ipotsa gore tare sebe sa rona tota 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 ke eng kana sebe sa rona e ne e le eng bona mo resi ene ke go samikela yona ena ke lalela Cape Town choir ba re senzeni na me e ke go samiketsa mpele ga ona ke DJ Kanyane ana lefi asta black ba re chikupu bona mo retsi tlante ri yana re leke gore gholagane le mme makhosi a khone gore a re thuse setlhogo sa ro yona ke re santse re tswelletse re bua ka mebala mme o tla ste a re bolella go le gontsi ka mebala gore ana mebala ya mana le ka mokgoreleng ka teng gore ana re khona re feletsa re itse sengwe ka rona re lebeletse mebala ke re bona re pote ka fa nna le wena ra boa ke re
Waiting be this one like this. Been through many things, many, many.